Njengoba uthi uyangikhumbula lapho khona hlale wazi ukuthi nami ngiyakukhumbula. Njengoba uthi uyangikhumbula lapho khona hlale wazi ukuthi nami ngiyakukhumbula. Njengoba uthi uyangikhumbula mihla namalanga nawe hlale wazi ukuthi nami ngiyakukhumbula. We panda nepolowe, we nqola noseyili, into angeke zehlukaniswe, zohlukaniswa emazulwini. Oh, oh man, I think about you all the time.
Shale wazi ukuthi nami ngiyakukhumbula.
Come on baby,
come on baby.
Semawozeni
shale wazi ukuthi nami ngiyakukhumbula.
Semawozeni oh oh mama, ah
shale wazi ukuthi nami ngiyakukhumbula.
We're pandan and pull away. We're mulling, we're saying.